The nominations have been announced for the MBC Entertainers of the Year 2023 edition. To vote for your favorite in any of the categories from music, drama, sports, media personality, poetry, social media, and film, just dial *364#. You will see a menu with 7 categories. Select the category in which you want to vote for your favorite entertainer. You will see a list of subcategories. Select the appropriate subcategory. A list of nominees under that category will appear. You will then enter the number of your favorite personality or program and press OK. You will then receive an SMS telling you that your vote has been received, and that's it. The cost of SMS is 50 kwacha. Terms and conditions apply. The MBC Entertainers of the Year. Shining bright, unveiling the best in entertainment.
Programu yake hapa dela kuna ku MBC ziripati za entertainers zinalanga ndi Emmanuel Twala lero ndachitika mwai kuti programu yathu ya lero hapa dela ndi mkulu wa MBC Malawi Broadcasting Corporation yowa ndi Mr. George Kasakula akhala kutawatawa mzaka miezi ngapo yapitayi kuma lero mwayenda kumana nawo kuti andiyankhule nkhani za entertainers muli bwanji koma Tiripati za entertainers of the year. Ntakhala tikukamba mwina kwa miezi tatu yapitayo. Masomphenya anu poyamba adali orani kuti mubwezeretsenso entertainers of the year zaka 18 zitatha isakuchitika mdziko muno.
Poyamba ndinene kuti zinachokera kwa anthu atafa kuti ndibwera kuno kwa BBC zaka director general amandiuza kuti koma entertainers of the year pa MBC masiku ameneo imakoma kwambiri. Ndiye kuti simungagambitseso kumaso ndimafuna kuti tipeze program inoona kuti chaka chikamatha anthu amakhala mudi yosangalala olupakhale kuti panali mavuto kapanali chani amafuna zisangalala ndi timafuna kuti tipeze program yamphamvu inoona kuti MBC ikhale ni maki dziko lidziwe kuti komati kwa MBC kwatuluka zinthu afuna kuti sangalale nawo chaka chimene ndi timaona ngati kuti Internet of the Year imene inalipo kale tiibweretseso kuti posangalala tiwathokoze amene amatisangalatsa chaka chonsechi kapena tita amene atisangalatsa chaka chonsechi mumakategori zosiyanasiyana osati akuno kwa MBC kokha kuma dziko lonse yes
kalekale zimene zinkachitika ndito amvula zakale Mr. Kasakula zimachitika chani mungakumbukire mungatipange paint a picture what it was
kaletu mene idali program pa MBC masiku amenewo nkuti wireless iko imodzi basi imenelo tikuti MBC Radio 1 imene tili pano yanuki yali wambo tatu iyi
that's right
inalipo yokha basi ndiye chaka chikamatha mwina 3 months sana mwina chamusi pitemba mu chamwa kuroba mu amanena kuti feyo amene tuvelera MBC tilembe makalata kuti kodi watisangalasa ndani ndi ambweresa makategori kakumpira iwo sene ake maanaunsa pano mapresenta pano Malemu mwala moyo kuti atchuke dziko lino.
Philip
mwala moyo kuti atchuke dziko lino.
That's right.
Ndi chifukwa cha Entertainers of the Year. Komaso alali bwino kwambiri patadzuka pacha.
Right.
Timadzuka ndi wireless tatsekula kale tingofuna tizivera mwala moyo azipanga majoko pene pacha fenku maseka. Kulali Malemuso adadi E, Davis Musa. Anthu oti akhapa wireless pacha osangalatsa ngati kuti ucheza nawo kwa munthu uvera wireless. Ndiye osewo amatiti avotere. Ndiye timavota basi kena kumakhala mwambo waukulu ku Mount Soji Hotel kumene kumabwera akuluakulu zinduna masuku amenewo nthawi zina machairman a MBC upereka mphoto ndiye kumakhala program unene kuti tikuyidikira timayidikira usiku pa 31 amayipanga pa 31 usiku ku live kumwambo tsopano kenako kukacha mamawa pa 1 amayiya mpaso mamawa mpaka 12 o'clock
kuna mayibwerezanso
imene amayibwereza pa 1 tsopano apanga rekodi amayibwereza pa 1 kumamsoja mangosula mwina number 1 number 2 number 3 koma iye pa 1 iyi amatchula tsopano osakana anthu muna avotera
yapa ya usikuyi imangokhala ya 1 2 3
imakhala 1 2 3 amene wawina plus runner up plus number 3 alandira mphaso zawo kumeneko koma tsopano akabwera tsopano iya ya pa 1 iyi imene amayimba ngigaza mayimba iti koloko mpaka 12 koloko amatchula onse kategori iyoyimba Number 9 ali wakuti, number 8, 7, mpaka na number 1, amene mnamba, andakafika kuti afika ku number 3, 2, 1. Amadisa wanti kupile kene kuma unsochi. Ndi mmaverosu vene mmaverosiku sobano.
Zimene, zima, za crossover edzo reja.
Majaji sobano kuma unsochi, akulengeza kuti kwa digore hii, zima kazu sanga sakopi.
Wow.
Zima kazu sanga sakopi.
Wow. Ndi mutabwera kuno, tuanina kuti ayi, bwana, mkupita meneko. Can you please resurrect?
Yes. Ntabwera kuno, upita ku body. Ubira kwa Saudi ai kapange zvenezvo kapangeri nanzano zvenezvo ndiye chakajoyamba chakajuwiri zvinakanga kuti zvinazokezu vhuravhura kuti tiike pamodzi koma chakajina kuti ai tiipange basi ndiye chakajino fakira kuti tendi ipanga kulako
muri njane kuti mupindure ngare MBC
ngare MBC one dipindura kuti tu sana mekuti zvipindura chose program injatu ndiye kuti pa 30 imene ni Saturday usiku ndikukopora dzikolose is on MBC. Nefe ngati brand MBC umene undi ulemu umene uri dziko kuti basa. Kuti siku limene li mwina ma TV ena gamaro social ena kajani adzaona adzakhala kuti all online imene people will be on our forums kuti tione kuti kodi ziyamalengeza MBC wawina ndani. Number 2 ni platform semene yoti kuti amenanza tamina matikonda akozobwera uzatithandiza akakhobiri kaya ma prizes anthu tufuna ma prizes amphavu
kuti kodi sizongoti popeza kuti awawina ene chiboliboli
kapena chonga chathu chonde kuti bereke ma prizes amphavu osati umbrella kapena golf shirt zakuti zakona ku MPC sitikapena golf shirt zakwa MPC kapena umbrella zakwa MPC tufuna ma prizes amphavu ndiye toka sitikakwanisa ma prizes amphavu amenewa toka sitingapangeli order anthu amenewa motsimikiza kuti akamakapita ku nyumba akazoto pandeni nalili ku Trainers of the Year ku BICC kulirongwe ndiye fakati tufuna kuti anzathu atigire pangono ndiye tilikalikiliki bibili pano pamene rongwa pano kunjaku kuli makampani akulakulu ka ma bank ka insurance ka phone ka chiani
kuna bwela amenewa
chonde chonde amenewa abwere chonde chonde tigire ni manja amena matisangalatsa akadziwe kuti dzikola mwana
yeah au anthu amene amalisangala inu ngati MBC
yes.
Malandira makwabiri yogera kuboma
yes
subversion matero
simunama
ndiye ndu ukhaleso udindo wanu rukapena uchosa pamenepo ndikuwapatsa ma entertainers amalisangalasa chakachina ngasi inu maika nyimbo pa wireless maika mpira pa wireless
yes koma ruboma tikamati boma ndi feyo koma so boma nzona di kuti timatipasa ndrama ngati ibunge lotsa maulu a boma sitikukana iyi koma ndrama zoboma sitigaira MBC yoka imagaira dzikolose kuli ma ministries kuli ma parastatos kuli chiani kuli ma institutions a boma a state chiani ndiye nkakeke kodulirana ndiye boma sitingapekeze kuti lingapereke chita chichose ku MBC ndiye kuti tikudama ndipo sizichitika ya fake MBC ndi department ya commercial opanga maloda MBC ndi ma platform amene fake boma kwamanana kuti akakana kubatsani koma inuso kapangeni malonda in fact ndapanga budget timakana kubomo kuti chaka chino ifeyo tifuna tipanga mabiro ndimwa kuti ngati MBC uphalikiza pa zipende numba tipatsa ndiamba zoke zipende zimukazipesa ndiye mgole kwa computer mgole kwa phone mgole kwa chani mkoze kwa studio mkoze kwa chani nimene zimakhalira so ii yes timanana na mukuboma yes ifeso tikupanga koma ii ndimalonga kuti anthu abwera ambiri kuti usiku meneo tikachula tu kuti category kaya poetry imene ilo amene apereka TV.
Ndiakutaku.
Kapena amene afuna kuti amene yu auluke apereka ku Joburg.
That's right.
Kapena kuti apereka ku Zanzibar.
Kuti muliso zimenezo? Mungonena kapena.
Ndikunena koma ndiona ngazi zvitheka ndithu.
Wow.
Ndikuzobetwa kuti zvitheka kuti mwina wina wake timuhulutsa.
Wow.
So kuti zvimene zvitheka kuti kuna timuhulutse. Kumene kwoso agone horera yabwino. Akaji akafuso mkandrama kuti akobwera akabwera konkashati koka. Kone kuti kashati aka nayo kula ku Joburg. Kana kula ku Zanzibar. Koma amenana ndi basa kuti ndipite kumene koko sindapita ne kandrama zanga ndapita ni MBC. Ndifuna zvezvo. Kapena ndi bungola kuti rakuti lapereka lapereka kanthu kwameneka. Zvipeti kufuna. Faka nokuona kuti wanifuza pano kuti nanga boma nanga inu yonoka nzosa kwana. Anthu amenewa tufuna kuti madza mwambo kuti zatheka azisangalale azizoti koma ndiye interest of the year yabweradi after 18 years.
Muna chita mawele kamina kuti ma nominations
yes
munaika pa mafuna kuti anthu adzivota
yes
ena kuti ayiro mwalakwitsa chifukwa mukudziwa anthu ochuka muno mukudziwa anthu amene amatisangalatsa muno mukadanchira kuti mwachula kuti awa ndamere kufuna tipikisane nawo adizo sokoneza kwambiri zimene zari masokoneza kwambiri public nominations
zimene masokoneze sitina sokoneze chipeji kuchitika nchakuti ifeo ngati MBC tilibe ukadaulo ine ndibo kadaulo oziwa kuti chaka chino ngati DG1 pano pa MBC
yes
sitika kuna mizeni kuti ninga bwera mungonero oyimba amene wapo bwera chino nokuti zikhala za mutu mwanga
zimenza mwe mu entertainment sector mukwenera kuti dziwa mukwenera kudziwa anthu auti sangalatsa padziko
komaso sitinga bwera kuti dombele hu kwa munthu mmodzi ndiye kuti tipanga risk yaikulu ndiye kuti zinduzo sizikhala zokoma ai khani kuti savute kuti savute if I MBC posankhapo khapo titulukemo
okay
organization chinthu chinchathu choyamba tokha tilafuna tokha nchathu tikafune ma sponsors tifune ma prizes tifune kuti tikapangire chinthu chimenechi tifune tipange program uyo ipanga uyu muikunge muja maikungira muja apa jamu madziwa kunga program pano muikunge zosezo ndi feyo
right
koma usankha anthu okhawo amene wine kumene kuti kupita kumene kuli longweko tikuona ngati kuti zimenezi tapatsa amala ene ake chifukwa amene amasangalatsidwa nda amalayo si zine George kasakula ndekha kapena iwe weka twala amasangalatsidwa nda amalayo chikolosi la malawi kumpoto pakati kumwera kaya ku eastern region kuti amalayo wose fakida na kuti poyamba paka nominate anthu amene muona kuti anthu atatu tibabwere tisankhapo atatu kuti kenako mukaba tikasanga makatikorewo inuyo mulipatse andifeka mbizi luzoti lachoka modi simenda chenzo nena kuti tinena kuti ife sitizi zvazvenezi ife wori kukodola wathu nulu tsamawo
okay
kuri ma engineers kuno kuri ma presenters ma programmers kachani IT chani ulu tsamawo ndokadola wathu koma zo uwerengera uwerengera zithuzi kuri kozi zithuzi zili ni integrity zvakhala bwino zili bwino bwino sichito yathu kuri zo ena mena chito yao ndimenei amati ma auditors ndine ndipeze ma auditors tetipeze platform ya digital koma zvikwano sinthawi mene apia sone chunga amaimisa program in 1925 mmene kudalibe mafone ammanja kudalibe ma SMS kudalibe majani faka mauzandu kuti kulembani makara kuti mulani makara mupite ku post office mukaposite zitipeza kuno ku MBC 3033 chili brand 3 zitipeza apia sone chunga nthameneyo oloiwo tirafusa ndo apa zimene zingathekeswa pano zimene zingatheke pano zonona kuti tigwize chito digital
right
ndiye ovota avote digitally my SMS 364 owerengera my SMS yo si feo
si no so
si a zipita ku auditors si dabiruti odi olene ngati DG wa ABC
muri be info sima kudziwa
apo sini kudziwa ma nominations anja nene so ndi maone napo mbaja malengeza kena ku izizi zikabwera akonena kuti malaini akatseka 6 o'clock 6 o'clock akakhala takhala kale muholo njolina solo influence oli ngakapanga influence kapena ngakasithe palibe komaso sinena lotero ndipo silingatero
no you cannot
I cannot
yes
chifona kuti ine ndineka silingachite zimenezo silingabange I don't think kuti MBC analembo kuti ndo body MBC analembo kuti nechiranga nimene yonna kuti nzisa khantho o amene awu ina a nchito anga nuwele sa MBC so zimenezo zasira ina cholinga cha kuti akamakalengeza anthu akazori zizi za MBC sana sangana ya MBC kale amapanga ma judge majaji makarabo amasaka kuma kha chief judge ni majaji anzao mwina amene una amene amawerenga makarao akawerenga azuone azitani ife tikuti ife yosemezo ai zikolita sitha ife tini mwa amene tiri ku MBC pano anzatu apeso nchunga ndanzao mwina sitingati tsoka koma kuti technology line sana chitike
timing
is ali chozo helera ndipo timing ndi mazivomera rosa pali amene amene kuti zakhala motani ya koma masiku ano anthu ambiri tungoti almost everyone ali pa phone ali ni phone so tuonenga runi jurabi namene yoti yotipezera amene wawina moti ni mafrani nene papenepa chifukwa atatuluka ma nominations kudazapereka kuti kudazapezeka kuti ena amangungudza ngungudza kuti awayaya koma yawa awayaya nanga wamwasi yabwanji ndene manana kuti sina CNMPC inuyo ngati amene amakonda kuti akhale pakati gore meneyi si mavotera bwanji
ayi ndi sathi simuna forokozera bwino
tinaforokoza tizimapangarani pa wireless tipo nthawi zose tipangarani pa TV pa chani pangani mwakuti pangani mwakuti tiforokoze modani even pa online pa ma page pathu timaika apo simenezo tiforokoze modani tilanena kuti CMB inyo avotera anthu ndengati anthu osana avoteredwe si for the MBC ni voti amene amakonda fangara amakonda zenizeni akanavotera chimozimozi panoso tukamba pano mavota linkati
kuti sinatseke zinthu
sizatseke tizatseka pa 36 o'clock 3 December 6 o'clock talowa kali ku holo tose talowa kali ku holo
yeah
I mean mpamene sono motors azabwelesa zithu mmanja sopano kuti zuchani izi adiji kuti andizuchani izi Jeff Mora, you know, you can easy, and I go money over Batana, Bassi, if you go on, Mabrega Moni, congratulations, Tabezama Gifty, or Tim Patsa, or Nita Woody, now Yagui, Yawago, Mohammed, you know, Woma. It's very different.
Mbagilani ndi program ya badera ndi mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation Mr. George Kasakula. Amena kutikambira program ya badera kudi ziripati za MBC Entertainers of the Year. Chaka chino 2023 irasua kwa zaka 18 akuti ya bwerelanso kuti tipitirize kusangalatsa kamaso kupanga recognize amene amatisangalatsa mtsuko muno. Musanisiya ndeka wankuna ku MBC mwamuna program ya badera pano pa MBC.
The nominations have been announced for the MBC Entertainers of the Year 2023 edition. To vote for your favorite in any of the categories from music, drama, sport, media personality, poetry, social media, and film, just dial *364#. You will see a menu with seven categories. Select the category in which you want to vote for your favorite entertainer. You will see a list of subcategories. Select the appropriate subcategory. A list of nominees under that category will appear. You will then enter the number of your favorite personality or program and press OK. You will then receive an SMS telling you that your vote has been received, and that's it. The cost of SMS is 50 kwacha. Terms and conditions apply. The MBC Entertainers of the Year. Shining bright, unveiling the best in entertainment.
Ndimene iyi program ya padera kuna ku MBC ndili ndi mkulu wa MBC amene wandi Mr. George Kasakula. Munakambapo Mr. Kasakula kumambiriro kuja kuti izi zitali za nominations za public kuvota anthu ndi kwatsala kuno anthu akuvota pano. I mean akhale number 1 and number 3.
Yes.
Ndei patsikulo pa 30 ndi pamene mukakhale mukulengeza kuti awa number 1 awa number 2.
Yes.
Kodi zimenezi muchitazi inzulingana bwanji ndi mission yanu ngati MBC?
Yes.
Ziri badibati
ifeyo tu china chimene olochili mmalamulo pali zinthu zitatu mmalamulo amene anabweresa kuti MBC kalepo chifukwa MBC nchitu cha mala nchitu cha boma ndi chitu cha boma chimapita ku parliament amakapanga lamulo kunena kuti pakhale MBC. Pa zimene MBC inochita pali usangala anthu kuwauza anthu zimene zikuchitika komaso kuwaphunzitsa
fundo zitatu.
Fundo zitatu ndiye entertainment nimeti kuchita isi pano tikunena kuti
isi yophunzitsa anthu
anthu kodi asangala anthu nandi chakecho kodi amalawi mavuto chitalisi chinali chakecho chabwino zambiri zina zochitika koma zoti timaleko osangalalako yayi fama na uropa kali mavuto muzisangalala muzipita kumpira muzikaonera muzipita ku DC ko muzikava nyimbo muzipita auti muzipita kuma dance kana gospel oyimba basukhala pasi utenga banja lako tsimutsidwa kodi mmarimu kapanga zipenezi kuyambira pa 1 January mpaka nofika ino no December amene muona kuti chilomena nayo gira bino ndani fali yese chilo mapumula chilo mapumula Friday to Monday to Friday Saturday ni Sunday timapumula Saturday timapumula kala pa khomo Sunday kopemphera ena Saturday mapemphera ena mphera Friday timapumula kodi mkamapumula amene amakusangalisa ndani mukamaona TV ma TV na mbili mbili dzikoli not just MPC kodi ni mukamaona zinthu amakusangalisa ndani nanga ma program a TV a wireless ma program a drama pa wireless kaya kwinako amachima kusanga nanga mafilimu nanga ma actors za mafilimu amakusangalisa ndani mukona filimu ya chimalawi amene mankumbukira ndani ni filimu limene mayikumbukira ndipo amene akusangalisa ndani.
Yes
zimenezi tikungowapangira amalawi kuti atiuze kuti anthu osopano tiwathokoze pa entertainment pacha tiwathokoze amene apanga entertain ife tikamanga zimenezo chiro chitokira tapanga entertainment amalawi for sure so izaka entertainment.
Okay.
Kuzakara pachizungu amati razimataz kuli red carpet. Kuri red carpet. Sabwino ndizo sokoma.
Oni yozungu kuti yani yozungu
chawe. Razimataz. Tikale masengara Malawi tipangeni wodi amene atisangalasa.
Yeah.
Ne MPC ngati bungo ra boma limene chito yake ina ndi kusangalasa anthu. Taona kuti titseke chakachimene chi popanga chimwambo chimene chi. Chwake tupanga zimenezi. Ni chito yathu imeneyi. So tikapera wina atenge kuti pechitira tangodzuka kuno kwa MBC basi upanga zinthu outside the law. tupanga within malamulo amene adabwera MBC Communications Act muzipezezeze Communications Act
ndikubweza ndipangono mboyo munakamba kunkhani ya makambapo pomba za ma media personalities kuti ndio chifata onawe pa jamani anthu osena siyana kuti ngokhawa wa ku MBC kapena munatsegula kuti alesa tholo
tawu ya apiaso lichunga amapanga okha ku MBC because wireless rali MBC yoka
right
pano mungati makamba za technology kuti even kapezedwe kanthu amene tsangala tsawo kasitha even landscape ya broadcasting Malawi ya sita MBC singaname kuti ilipo yoka ukhala oka MBC ndeni kategori ya public broadcaster ndeni petro kapali beso ita
kuti mungati public amene bodi anthu ma mutuze
so cha Malawi cha tshaba
public kuti kapali public ndoti uveka dziko lonse kapena
uveka dziko lonse komaso nchaboma ncha Malawi
national broadcaster and public broadcaster
zina zonza private national broadcaster probably ndiye ma license vena kupasani amagra ena mapasa national ena mapasa kaya za city ena mapasa community obviously ngati MPC is national so national chabwino tili national tili ma transmitters zikose satellite zikose maoneka but public tili potoka chifukwa public so ano ndiye kuti tuchokera ku malamulo komaso ndife aboma ine ineyo nimapanga report kuboma boma lima ndi masankha board imene imaniyangana ngati DG ndanzanga kuti tugere bwino chito yakuno ku MPC koma ndi minister of information imene nimapanga ku report kuli office ya controller amene amayangana namba president zonse adzikolino ku OPC imene yoso nimachita ku report kupeneko kuwauza kuti kunoko ngati bungwe lanu la boma limene muli kuboma tikupanga zaku ma program onse ma plan ma chat even the tenants of the year yapita kuboma akuziwa kuti kuti tenants of the year ku MPC yapita rakuza kuti tikupanga ku MPC so ife ndifa boma ndipo tichoka mbalabolo ndipo malamulo akunena kuti one thing teno sangala samalawi
nde mkamu kategori mu sikuti mula ku MBC okha okha
sopano tikuzindikira fea ku MBC kuti wireless ya radio ya mau
yes
CNBC yoka ifirina wawili pano pale MBC 1 MBC 2
yes
tikuzindikira kuti TV tina uswa wawili pano TV 1 ni ita pano ya nyamata iyi onjoya iyi
yes.
2 on the go si feroka kuti soma TV yena tidani na kuti mukamafuna osankha ivili anthuwo ma presenters kaa ma programs machani ma personalities media personalities musankha osankha aku MBC koka positive road feo we public silingapange limit ya Malawi singaname kuti a Malawi amasangazidwa nzokhazo pa a Malawi nobody can be blind to the fact that the other TVs and radios ndi a Malawi silingapange limit nanana kuti olomtazana kuti pa MBC simunatenge pa program iliyonse of course mwina pangono pokha mtimo kadabweteka ineyo ngati DG1 nkadalusa
wamukadapirabe
ndikadapirabe ine DG1 nkadalusa koma kumbali osati pagulu yayi kanena kuti koma ineyo ndisiluchita bwino pamodzi pano tapeza lesson situchita bwino tetilibikire next year ma program athu at least azakhale poso mwachiso mwa Mulungu ma program ambiri amene asankhidwa ndapano pa MPC koma fisi nene kuti asankha aku MPC woka mwachiso mwa kambau cha Mulungu ma anyamata nasungananga anyamata amuna ndazi mayanga amena ugrachiro pano kakula dori ndani akuti chani kokula good morning awasankhasankha osewo achikondi phinda akandani ndikukumbukira asaone ngati amene sinachule ndikuti siyanga iyi kamena kuti koma kuti nanga sinili mutu mozi ndene aona iwala koma no sapa MPC amene akusankhani akupanga li nominate zungo sonyeza kuti anthu amavera MPC ambiri komaso kuti dziko lonse ma program athu amavera ndiye atisankha komaso alipo ino lonse apa MPC amene onso ni olandiridwa anthu apange nominate osewo ngati aona kuti winayo wakwinako ali bwino mpana wanga silingalandaule chifukwa ineyo cholinga changa chonena kuti anthu a Malawi asipange exercise ufulu wawo osankha munthu amene wasangalatsa chaka chimenechi
2063 agenda timmanena zose mwanena ngale kuti iyi ndi bungwe la boma ndipo mbachita zimenezi bwengalaso ndi masomphenyaso akulu a boma mukamayanganira ma program ena mukupangawa akuyankhulanji mu 2063 agenda
ifeyo tu tifunika kuti tikangalike zimenezi pamapeto pake nzo zija zimenezi pangise kuti mwina dziko lipite patsogolo chifukwa tikupanga empower tikuipanga promote industry kodi mukamanena kuti 2063 mukamanga zachitukuko
sisamisa uzoka
anapanga katswiri sekta iliyonse ilimo menemo palibe sekta imene kulibe kwazi kwathu kwanzathu tesete tesechabwino tikapeza ku America Yeah. Ino Hollywood. Yeah. Hollywood imalemba ntangati ku America. Ndipo chuma chimene Hollywood imatulutsa mchingati.
Hollywood yomwe ba
Nigeria. Even Hollywood yaku Nigeria. Kwa kuli bol azatu masekta ngana mene ni ambavu. Komanso kumatuluka chuma. Komanso imalemba chidwa anthu. Nde tifunika tapanga encourage azatu amu entertainment industry. Kuti kumene aliliko asaonenga kuti nkwacha bechabe kuti kunaka mena azwa onena madzi azwa onena mbeseni
nkodi
asaonenga chibwana chimechocho. This is an interesting thing about kuti ipange develop ikozolemba anthu chito.
That's right.
Ikozwa utulutsa chuma komanso boma likozolenga misongo ya nandi ngati kuti ta longosola. So ifeyo nzomwezo ndithu tikulongosola ndithu kuti mwina kangodivision kathu tasonkhaniza zinthu. So na hameni wa tizabati.
Yeah.
Ni mabepa panu uri sitina malize makampani bwerani. Ngati funa kuti usiku meneu lanu dzina azali azalive anthu. Ifa kuti usiku meneu kugamba chilungamo. Palibe munthu amene azatsegula TV ida.
Ine ndikukhulupirira
Jorge. Je address ngati munthu kapena mwina zina zake zisokonekera.
Yeah.
Koma anthu ambiri usiku meneu uyamba 6 o'clock pa 30 Saturday. Azatsegula MBC TV. Atsegula MBC Radio, TV 1-2, Radio 1-2, online popo. Fati zapanga su stream pa online, pa Facebook, kukakwida ku. Atsegula. Ndiyo sota yo samalonda. Kuti akaziwa kuti galundani nchipetaishi. Kuti mdziko muno akamati ku bank ni nani. Akamati ku...
Kuti galundani nchipetaishi?
Galundani nchipetaishi.
Kuna mamuna ndani nchipetaishi.
So mamuna ndani nchipetaishi?
Ini mungkin ada mana mamu nanti berada di dalam. Amari galum berada di dalam.
Amari galunan.
Oh.
Amari galunan berada. Uga cek belum itu. Jauh sesuatu nanti. Koma, saya juga belum jalan jalan nak gudi.
Yeah.
Amena fura gudi. Aunega gudi yang dia brand dia o ni kanga. Abgere. Sekonzo cekula. Ntawiri po sedina cek. Orang berada cekula majisa. Gudi ferango berada vendala maivi. Mufi gawe ku wanu amena awi na joge muno ni 10 million. Ife sini kala ndauli. Fande uti zina na mbizi pila pasukolo, anuwamena uti na basi na nemi nwaliese, zango chitika uti unu waka benise vindrama unjako. Ndiye kuti azatuko uza kuhopia. Kumaso wina mwina, kanuwa banga mafilimu, akagula kamera. Kwa wina ni uo imba, akajambu ni sabamu, akajambu la nyimbo, ukisa yuza minensi. Kumaso mwe wake, mwina wina kana uta, ni guleko pangono kansegede, kakali mwoto, ni guleko. Zimenezi, asaonenga kuti, kupanga zongo upanga nzona kuti atareke po maganizo amene alinako nzotsandisa anthu amene amatisangalatsa utukula miyo yawo utukula industry imene titayitukula iko zotsandisa zikono kupita patsogolo.
Mukwira banja chero limodzi ndi puna pomaliza ndi mabungo wena kumasimama tiyambe kaye ndi ma wireless wena ma media houses yena mukwira bwana ntchito bwanji
timakwira ntchito bwino MBC ndingasi manthu ukakamba za wireless pano manena kuti manthu amaza puzira kudodo anthu koma sane nayi amaza puzira kuno
usanganene
koma zipena uchitazi nzora amaza puzira kuri yambisa mapanga bwanjizi ngose woni magwirana onchi timagwirana onchi tabwino timakhala ndi 2 busy mamiti timakumana.
So in this programming mugena onchi to buno bwino ndito
bwino ndito ndipo tatupizira makadi akabwera abwera kuti adzationere zakhala limodzi. Zakari limozi ditu, zimene zapangira limozi upangari wodi anthu. So, nzabwino bwino, palibe wina amene akuona ura, polisi nza MBC, ndi akagwera wa MBC, first one the faith, iyayi, akuzindikira kuti ichi si MBC kumancha dziko.
Yeah.
Yes.
Mwina mau amene mukuza kutsirizisa program ya tchalero, ya padera, ndoti chani, pankani ya entertainer zove iye.
Number one, upempa Amalawi. Chuo ndivotera namene mukuwa konda.
Kuli baje mpona amabonga hash star
364 hash then umabwera so akumauza zochita pete pop umabwera bwino bwino amafurokoza anyama da IT toko chikuse ndazake naona so director of news and programs Mrs. Piri amafurokozera komaso even madveda tukunena nkhani ni star 364 hash ukangopanga chonzo pa ndiye kuti basi zibwera zimene ufuna uvota kodi mene ndi athu MPC
right.
Ndiya to MBC ndipo ndikamaliza ndinazi kodi mene hi even zinthu za ma feedback a MBC azibwerera kodi mene
oh kuti sithera
kodi mene sithera zwezo kodi mene ndiyathu
arati
pa samakra ndipo papata hi MBC ili itaipanga operationalize ipitirira koma pakati pa tikuona kuti internet of the year. Yes.
Yeah. Ndi mulati mawa munashura
so mawanga uyamba ndikupepha anthu kuti chonde pita zano vota fanga tisi mvota inuyo ngati simvota ndiye kuti tikakalengeza pa 30 usiku ndiyo amagulu amene muzikakhala bize umanena kuti
pasati one
wacha oh MPC this MPC that if asi kukana kuti asachire criticize ngati pati pakati khozo panga improve tuvomera kwapo khapa kunena kuti wina amene inu simafuna kuti awine kapena inu amene mafuna sana wine imene sitidzavomera
iye nanga simwapa ngakale exclude kuli chimwana imene shazi kuti simuna ikire anthu awa amene amafuna kuti alowe pamene therefore okawina apa tsiku
ngaike isimene oyika ndife Emmanuel iwo analikitsa okha posa vota tabena mfunawo panopa anzawo anavota anapanana kuti ndamenewo atatatu amenewo atatatu uku atatu panopa is limited to these people atatu bas magrosi alesani amenewo aso nkutheka kuti mwina patatu alipo wina amene samfuna
okay
ndiye ngati samfuna amene uyo samamugomera sana sangrace koma akangokhala amenewo akawina akatenga zithu kukulironga ndiye akakawina amene samfuna iwo azikafuta kuti azine na MPC yokhaa sizivomera ffcfeyo iyo khaya omanena kuti bwanji uyu wawina uyu sana wine bwanji uyu wapanga nominati uyu sana pange nominati iyokha olo chule adakana pati chule adakana mmazimuli mwake kuti iyokha mchonde kali yankena mbiri njakhoswa ifeyo ku MPC ndife public body ndipo anthu ulithu ndi ufulu wawo unena kuti pa MPC pazipangaka chakuti chifukwa chithu chinchawo zina ndrama zimetipezera MPC zimachokera kuboma misonkho yawo koma zoonena kuti ifeyo tasankha anthu sitinasankhe sife anthu aku MPC ine ngati DG anzanga kuno body even kuboma sizinakhudze sana sake na nduna a information honorable kunkuyu asalakire kuti ndiwo amene kuti kapena uza DG kuti iwe DG unikire poko mauyo fund sizingatheke
that's right
it's impossible there's palibe pamene ngalowere olo ineyo nga DG
yeah
ineyo nga DG yeah. George Kasakula yes. DG wa MBC
yes.
Palibe pamene ngalowere palibepo komaso ineyo sinuvora nawo sinuvora nawo ananga kuno amanduza DG mundifore msalakwisa chito ine mene olo situpisa lo SMS simoti chifuwa sinufuna kuti ineyo nikhale ngati kuti naneso ineyo nifuna kuti
amwerefari
sivora nawo ufuna mwene nikozo vora sana sinafuse koma sinivota nifuna vore ndia public ivote kuti zinthuzo ziyokere ku public
no ine ndikuthokozani kwambiri Mr. Kasakula ya nthawi yanu nakamba kuti mwakhala mukuzembazemba koma lero ndasankha kuti mwayankhula
nimati mukhale kutsogolo
right.
Muchithu chimuchitenge mukhale kutsogolo
yeah.
Koma sopano kumetupirako
yes,
ni wafawafa
ma updates
ndiye mukanifuna ndizibwera no. Ndikaonoto kena kake public sikuona bwino ndizibwera zafotokoza kuti tipereke information kuti mpakana tiende bwino ulendo umenewu 2 weeks imene tiende bwino mpakana pofika tsiku la 30 tizapanga chionero chizakomera Malawi ndipo tikamazika kumeneku tosizakhala kuti tasangalala tapanga rewodi tapanga award anthu amene amati panga itateni monga mamwalamulo athu a MPC
muzasankhe nyimbo yakuno ku Malawi chifukwa chakuti kunoko zimene mungasankhe yomwe inatokhala kuti ili pa gulu la ma nominees ndiwe lero ndipatseni mpata musankhe nyimbo yakumtima kwanu imodzi
ineyo nyimbo imakonda kwambiri nyimbo zambiri oti kuti munifunse kuti nisankhe
zovuta
komaso pano nisankha ya chinyamata imene fwene nyimbo za chinyamata zimazikonda tu
mwezidziwira liti
nisivira ine ndimaenda ngaboro ndimaverera nyimbo ndimaverera pa YouTube ndimatsekula nyimbo kunyumbaso ndimaonera TV kunoso muofisi TV ndisaziwe nyimbo saziwe nyimbo pali woimba wina akuti wachokera ku Zambia unangomzikira tutoki siyapirayi suko pakuti anthu akuti analipo kalekale uyu akuti yo maps woimba nyimbo yabwino kwambiri akuti kondwa nyimboyo ni chiwemba chichewa pamoto amanena kuti ine ndinomavuto koma chondera loka tikondweko
mavuto ngakhale ali ambiri
koma tikondweko lero
iyo maps
kondwa mwaimbira anthu amene adziwe kuti neso ndimadzitsata
kuti ndinu iyo dzina langa ndiye manyotwala malo omwe onse kuti mthokozenze kachiwiri Mr. DG fanya nthawi yanu imene nyimba yomaps imene akuti kondwa muti kondwa amena kondwa
ndiyakuzambia
o kondwa chabwino ndithokoza pata tsiku lina dzina langa ndiye manyotwala makoma nonse it's goodbye
yeah. Nobody, nobody. Kontandiza kunchoso mavuto. Nobody kwenzebe. Somu nileke ngotwe nebo. Angono chave. Unisi ngotwe nebo. Angono.
Let it live.